Pero qui bella di bezi. Magufuli baba la wana, simama wa kuone, wala utabasamu tu. Kamoyo kana tusaka mwe, ka ugonjwa wapone, imani simama kwa kutu. CCM, chama cha meremeta, wapinzani hoi kabisa, washindwa furukuta, aibiane bila kusita. Kura yangu mepata, si baba iki kabisa, tena wataisoma namba. Magu weki washa, wanaumia, baba weki washa, mpaka hai hawana tena wakoni nusina,
unavyona,
wanapata homa,
unavyona,
hoi kwao,
unavyona,
ai oi ho,
unavyona,
ai,
unavyona,
wanapata homa,
unavyona,
hoi wa,
unavyona,
ai oi ho,
ai
ho. Baba nchi umeijenga wa Tanzania tunafurai. Miundo minu yenye ubora sima sihara tunainjoy. Maendeleo kwa kila kata, elimu afya havisumbui. Zisiwe mbio za kijiti wakati kona matui. Ayo CCM, chama cha meremeta, wapinzani hoi kabisa, washindwa furukuta, aibiane bila kusita. Kura yangu mepata, si baba iki kabisa, tena wataisoma namba. Magu weki washa, wanaumia, baba weki washa, mpaka hai hawana tena homo. Mwakone nusina,
unavyona,
wanapata homa,
unavyona,
hoi kwao,
unavyona,
ai oi ho,
unavyona,
ai,
unavyona,
wanapata homa,
unavyona,
hoi wa,
unavyona,
ai oi ho,
unavyona,
ai oi ho. Magufuli baba piga kazi, Mama Samia Suluhu Hassan piga kazi. Oyo, Majaliwa piga kazi, Arasi Makora, Baba piga kazi, Shiruani, oh piga kazi, Tanzania ya leo, Tanzania wachapa kazi, CCM oye, CCM oye, Mapinduzi daima leo, CCM oye.
Tolagi mila mabagosa.